Joel Waga, this is for you, my brother.
Central Zone is to Zuben.
Nalega,
Fliko Juba. Anepokea mombe mzikita, anepokea mombe ya kanisa, Kamumba damu na Musa, Muhammad na Isa. Kikubwa kwa tupendo la binadamu ni visi, fanye mema tupate pepo, mana moto unatisha, fukisha. Ukobariki mkono wa baba, tabuza mama nyumbani, pilika za mkono familia wende kinywani, na ukatupa tabasamu, katupa kili kichwani, kirudi home na kuto ugali mtamu mezani.
Sina kingine mimi na jivunia, zaidi yako baba, mana niko tuli nimetulia. Nagabaya, hata wale wana nione usuda, shabaya ombaya. Utapataje mwamba umenifunika, ure watataya. Cause I know that you got me where you got me. You got me where you got me, papa. You got me where you got me. That's why I never, never, never fall. You got me where you got me. You got me where you got me, papa. You got me where you got me.
Malu!
Na
kwa yoto lo ni bless, najiuliza mini nani. Sina bara tana mzungu wale nfananisha na nyani. Napato pendo nko kwa ndugu, marafiki na jirani. Hata wenzango kendelea, misioneshi kisirani. Nishe kwangu kia baba, kila unyayo ni dua. Marejo ni ngamani, kwa mwenda tezi na jua. Kama watoto tumeza, tumelea, wamekua. Hata walo kuwa chini kwa siku tawanyanyua, ukiamua.
Na kingine mimi na jivunia, saidi ya mbaba. Mana niko tuli nimetulia. Hata wale wana nione usuda, shabaya umbaya. Utapataje mwamba umenifunika, ure wakataya. Cause I know that you got me where you got me. You got me where you got me, papa. You got me where you got me. That's why I never, never, never fall in love. You got me where you got me. You got me where you got me, papa. You got me where you got me. I never, never, never fall in love. You got me where you got me. You got me where you got me, papa. You got me where you got me. That's why I never, never, never fall in love.
Never fall.